nani?
Siwa Yui.
Trigger on the
They be my sponsor.
Oya be boy.
They be my broker.
Oya be boy.
They be my professor.
Oya be boy.
Sa wa be my rich kid.
Oya be boy.
Okay, to bang sasa, to bang sasa.
DJ.
To bang sasa, to bang sasa.
Oya DJ.
To bang sasa, to bang sasa.
DJ.
To bang sasa, to bang sasa.
Oya DJ.
Iko na katoto kagari abajamani. Ukipiga simu siangae sipatikani. Katoto kali fumbiri.
Alo.
Ale kako maini
Aku
Pauni nchizugere Wanangu sati ushemeji Pauni nchizugere Wanangu sati ushemeji Ok, tubeng sasa, tubeng sasa
DJ
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 Wabonge ya pombe na fegi huku watutaki Wauni Weshika nyashi Isi zimengalo kundichi hazishikiki Wauni Weshika nyashi Shake your body body
Juhu ya pesa
Shake your body body
Kinduwa pesa
Shake your body body
Juhu ya pesa
Shake your body body
Kinduwa pesa
Ok Tubeng sasa, tubeng sasa
DJ
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 Hii party VIP Ya makomando Au na CV Nenda uko kando Wanyamu esisi Toka kitambo Unyama ni mwingi Toka kitambo Party for party cheki Watu awalali eti Watu anamwaga senti Mwendo wakupiga jeki Pajuju
Tumea
Pajuju We are wasisi Kamata anti Watu wajibibi Pachi kwa panchi Tunakesha wapi leo
Bebon
Tunaluka wapi leo
Bebon
Okay, to bang sasa, to bang sasa. To bang sasa, to bang sasa. To bang sasa, to bang sasa. To bang sasa, to bang sasa.
You can turn up, tap in, una bocheza, you turn up. Sing, you see, turn up, bagyan, una bocheza, you turn up. Tap in, una bocheza, you turn up. Uni msisogere,
wanangu
sati ushemeji. Wa uni msisogere. Wanangu sati ushemeji Ok, tubeng sasa, tubeng sasa
DJ
Tubeng sasa, tubeng sasa
DJ
Tubeng sasa, tubeng sasa
DJ
Tubeng sasa, tubeng sasa
DJ